getatunes.com.
Bottle after bottle. Shot after shot.
Yo.
Tadua lika. Drip and drip, nip after nip, sip after sip. Tumba fucking at the jungle like slip. Do pass the tip, bawa no skip. Chip after trip, kuno ndeno kulibe wa hip. Tegula zip, listen. Singa upa tema note, Nissan. Gate mwole ndi mkunda, listen. Yo. Koma so busha o paper, sama gawa kwa ma ex cash. Kuli bwino ndi pefone ndi ike dripping ati ndi ex cash. Kazo kuli sa sopo, ati juju, you fresh. Eya ndima wuchapa sisa kakunda ulo ukale wa splash.
Kwa jela mo koma nipi. Kaza katika na jika biye matipi. Bro, yeah, jiko na panya matripi. Friday, Saturday, Sunday kufaya kutripi. Bro, yeah, kwa jela mo koma nipi. Kaza katika na jika biye matipi. Bro, yeah, jiko na panya matripi. Friday, Saturday, Sunday kufaya kutripi. Bro, yeah. Tumwe tiyake tu zingende. Lelo tiko na banja ma cross tigende. Ine ni drip pupa. Ndipo ndi matarapa. Makape amataka. Ndipo ndi mawaseka.
I say we power. Kusungu nulila bawa. Kulawa, kuwawa. Tego mana mawa ni anawa. Ndina menya tiu ndika stewa. Nalu nikisa mpopi boti bano. Ndima usamba mushawa. Sanga blow it, aka blow and de kudaja shisha. Ima yela mpoto, mwela mpoto, momo a nsisha mfana. Ugati funa utipesa kuma klabuku. Isisi zomwe ndi machita, ngati kambuku. Vunga sound ndi fine gali ndi nkaya silo. Vunga round ndi braizi iti kali square. Vunga pound zinanga pano kwa jase. Uli ndola yanganga tulibe sakase.
Kwa jela moko manipi. Kaza katika na jika biye matipi. Bro, yeah, jiko na panya matripi. Friday, Saturday, Sunday kufaya kutripi. Bro, yeah, kwa jela moko manipi. Kaza katika na jika biye matipi. Jiko na panya matripi. Friday, Saturday, Sunday kufaya kutripi. Bro, yeah.
Music at www.getatunes.com.